Yes. Yeah, Jof Cox. Yeah.
Zwap.com.
One. Fuaka patie bomilolo mumutu. Ninja mgemu kaba paila ya lutu. Kotini mundumba kumanja stika. Ghetto boy, hapo nishini chitika. Urusha kunidi hapo peve wanama. Backup coke, phone pali wakanyama. Young swaz kafisha na foot per stage. Cyberdone, kaba bondinga full cage. Mafro yanga 24-7 siya sila. Lili all over, monga lebo ya fila. Jof Cox flow, aka Young Kila. Nifuna we moyo, papa disini muona. Dine big fish ina mundi ya niona. Ukrema upondio bati ukarira ivo. Bulletproof coat nikunkarira na ivo. I think diwe state and yawa ukarina ivo. Jof Cox pro marapa na shia recycle. Nina mvera juritiafa, inewo iniritiafa. Suicide mission, bati wada bati wafa. I'm hungry, I need a cooked beef as a lion. Nipaseka bench, somewhere I can lie. One government, empire, state ya serura. Ndine kasa kakao ng every time dino dura. World record leta masendi no dula. World record leta masendi no dula. Nivela high monga na jaka mushanga. Ukamba ulibu ine niona wabiri. Nivomo kupaya kuchokela kuseni. Pamozi na waneba wako waja wakusiri. Veniponya nivashusi mugemu. Amshua vakukora ndawa woi ndie emu. Nilimumud monga iles na shefu. Kumafro nilirud ndine bad boy kefu. I wonder why funa beef una gangster. Cox ni kansi mboro mwara. Lockstar. Dine dictate ya kumut na bareti. Kumendo na koma na kago buti ya ready. Welcome territory hudu yanga. Ni running a street magero na wanzanga. Kala chabena muize mtu wanga. Uzalenga wa aso wakukonge na mapanga. Dine wachiwe furu tupak na mfuti. Wakamba ni inafana bati na buera na futi. Dine okupia furu manzi mubaketi. Ero use unchide fena one bateti. Yeah, Samzo. Yeah, Fernando. Big Frankie. Las B. One Shepherd. One Shepherd.